Amapalo yenu yalandu mama, amapalo yenu yalandu mama.
Ukufuma mulwelele, ukufuma mulwelele.
Amapalo yenu yalandu mama, amapalo yenu yalandu mama.
Ukufuma mulwelele, ukufuma mulwelele.
Wasumine umulo papali
Naba pakuboko kwenu ye Ifikulwa nemima nafya baba kuboko
With everything that I see
I've seen your blessings at your never ending rain
Amapalo yenu yalandu mama Amapalo yenu yalandu mama
Ukufuma mulwe Ukufuma mulwelele
Amapalo yenu yalandu mama Amapalo yenu yalandu mama
Ukufuma mulwelele Ukufuma mulwelele
Nangwa balwani venga shunguluka Umulopa wafumu ula chingilila Yesu ni dombora nguwa
Dimire Randa kamiranaro
So I will glorify your name With this life I have So I will glorify your name With chingelo oh.
Amapalo yenu yalandu mama Amapalo yenu
Ukufuma mulwelele Ukufuma mulwelele
Amapalo yenu yalandu mama Amapalo yenu yalandu mama
Ukufuma mulwelele Ukufuma mulwelele
ZPushUp.com